Abimanyina wakumanyi aja kuyamba akusangule agamaziga lero
tambote amawanga taliwo walinga Yesu taliwo walinga mukama taliwo wela talibawo tambote amawanga taliwo walinga Yesu taliwo walinga mukama taliwo wela talibawo
abemikwano zena kaba nadaga nganna singa na ye bwena jukiranze Yesu ebya magero bye waliwo batulumayo musibe wa maso yali musibe nyumama na ye kisera chechatuka ekisera kuchituka uluganda Yesu akujukira na kujja mweyembera joba doli muna kusangula maziga na we nosanyuka Sajja Yokana Petero baitaita bagenda mu yekalu kusaba mukama na balabanga ye asubira oboliawo bajja kumuwa feza oboliawo bajja kumuwa zabu oboliawo bajja mujja wawo watudde olusi bamutwale wabwe kikino kimu Petero kye yagamba omusajja ono eyaliwo omulema tifeza ne zabu fete tulina na ye chetulina chetukua neba mulagira mulinya lya Yesu ayimuke atambule ama vivi gona negagenda muwamanyi ero musajja yatambula
tambule amawanga taliwo walinga Yesu taliwo walinga mukama taliwo era talibawo tambule amawanga taliwo walinga Yesu taliwo
yamba
kama yali wotu yamba
kama yali wotu yamba fe
kama yali wotu yamba
Yesu yali wotu yamba
kama yali wotu yamba
kama yali wotu yamba fe
kama yali wotu yamba
atabasangula maziga
kama yali
simuchoka ebisibyo biwe Yesu
kama yali wotu yamba
Atazala, uja kuzala
Mukama yali wotu yamba
Atambuze bigere uja kwefuga
Mukama yali wotu yamba
Apangisa uja kuzimba
Mukama yali wotu yamba
Abantu baje kamasu
Mukama yali wotu yamba
Omuntu aseka kunguru na yenga mulyali ya munda
Mukama yali wotu yamba
Mukama yali wotu yamba muli sija kukaba sija kudaga sija kufamba nila mumera sijimanyi byange byonna obimanyi.